nama ichone noge nono ezindi ekelo maya chere chere
yesenaya
Yes, indeed. Yes, I won't come. I am a cracker. I do show you a man. I
catch your phone.
One of you will make a leg.
One of you. One of
you will go to the Gambale. Ogarole. You treat the Lamakuma day. Lalokumobo.
When
I'm a Jujagula, here's a Moko, Shepurma Baba Lava won't come a major one on teacher Bella. When I'm a money woman, your name, Emani Kelo, make a chili chili. I don't go to a lot more boy. A Quincy Mukela, Nimba Moko. But I will be welcome on Lubeke Legi.
I go let it be. Don't will it be?
The Galagala Buddy Mamokom Abiola Nem Abiola Moko, what is it?
Mokoko Venio, what is it? What the Kalagama
Galagala Buddy Mamoko, Majakambo, or when it
lay?
It's all in again, isn't it? Jump, sour. What is your?
What your God? Could you open more?
Baba Lawo.
It will say this.
Only will I want now.
Could you open up?
There's a walk up on the German. Emani Kelome ke chere chere, agala kocho na lopu mo boy, na lulu.
Wane kumabri.
Yes, ekole. Yes, ekole. Yes, I know you is a good name. But you get more guy. If I want good name,
you're a grandma. It's a good one. Double mobile, mama. The younger chiefers. Now, double mobile. Younger chiefers social club. Owa du boro lamma ke ana bambo oni siote owa du boro lamma wo bi won gbogbo ku
yeso di ala yo di ma won go
baba lawo oje ofe mo gbo
aso owa ya e jare na ke lawa e jare no ke no no ese mi e ke lo ma ga cheche owa ya na jare na ke lawa e jare no ke no no isn't the get on my cherry?
Younger Chivas, the city and a bamboo their patron. Can I lock on the mobile?
As I walk up with each and walk on each day. Doesn't be alone. Doesn't be alone. Ase di ya mo koma Baba la wo Di pa me je mono La la mwa ho Wole wole ma di yo no konye wene ko Ase di ya mo koma Olu meke legi Iga di kechi ma kechi ane ya mwa ho Mabre ma di yo yo ni che moko Ase di ya le Hey, chare la ke lava Chare la ke nono Ese tiye ke lo mwenga chichiri chiri Abi abi ya
Abi ya Oja be ke leze wanye ke leze mwoko Younger Chifas One Heart Naso
Adi ke leze wanye bu
Wobi la wam Ke lero meze wanye
onye ọgwụ ekwu mmadụ ụtaza bụ na ewefe wee gachara ha eze dị ya nwoke ọma ịbụ onye ọgwụ
ịbụ onye ọgwụ
eze dị ya
ịbụ onye ọgwụ
onye ọkọ ọmụ
onye ọgwụ
ịbụ onye ọgwụ
onye ọgwụ
ịbụ onye ọgwụ
ịbụ onye ọgwụ
etoghị onye ọgwụ
etoghị onye ọgwụ
etoghị onye ọgwụ
etoghị onye ọgwụ
mọkeke dị ife
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 eze dị ya na
onye ọgwụ
onye ọkọ ọmụ
onye ọkọ ọmụ
onye ọkọ ọmụ
akpaghị onye ọgwụ
onye ọkọ ọmụ
akpaghị onye ọgwụ
onye ọkọ ọgwụ
onye ọkọ ọgwụ
onye ọkọ ọgwụ
onye ọkọ ọgwụ
etoghị onye ọgwụ
etoghị onye ọgwụ
mọkeke dị ife ime
mọkeke dị ife ime
eze dị ele
onye ọgwụ
ịkpa meje mọnụle
onye ọkọ ọgwụ
ịma n'ime onye ọgwụ
akpaghị onye ọgwụ
babalawo
akpaghị onye ọgwụ
presidore abọkụ mete
onye ọgwụ
n'alọkpụrụ mọbụ
akpaghị onye ọgwụ
eze dị ele
onye ọgwụ
onye ọkọ ọgwụ
onye ọkọ ọgwụ
onye ọkọ ọgwụ etoghị onye ọgwụ
etoghị onye ọgwụ
kedu ife ime
kedu onye ọgwụ
asị dọkpụrụ mmadụ odo
dọkpụrụ mmadụ igbo
etoghị onye ọgwụ
onye onye ọgwụ
eze dị ele
onye onye ọgwụ
ịkpa meje mọnụ ha
onye onye ọgwụ
ajụjụ oge ịkpa ma nwụrụ dị iche
onye onye ọgwụ
onye ọkọ ọgwụ
onye onye ọgwụ
etoghị onye ọgwụ
etoghị onye ọgwụ
nwoke nke dị ife ime
nke dị ife ime
nwoke nke dị ife ime
etoghị onye ọgwụ
nwoke nke dị ife ime
nke dị ife ime
nwoke nke dị ife ime
etoghị onye ọgwụ
eze ndị ya
etoghị onye ọgwụ
nwafọ alagbaje
ịbụ onye ọgwụ
ịbụ onye ọgwụ
ịbụ onye ọgwụ
onye ọkọ
ịbụ onye ọgwụ
onye ọkọ ọgwụ
ịbụ onye ọgwụ
onye ọkọ ọgwụ
ịbụ onye ọgwụ
ọchị n'okpuru mmadụ ndo
ebere mmadụ ngwọ
ọchị n'okpuru mmadụ ndo
ebere mmadụ ngwọ
onye ọkọ ọgwụ
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 ịbụ onye ọgwụ
onye ọkọ ọgwụ
eze dị ya na
onye ọgwụ
eze nwoke
bịaho
bịaho
ịbụ onye ọgwụ
bịaho bịaho
onye ọkọ ọgwụ
onye ọkọ ọgwụ
ịbụ onye ọgwụ
ndị ọkọ ọgwụ
ịbụ onye ọgwụ
ndị ọkọ ọgwụ
ịbụ onye ọgwụ
kedu ife ime
kedu ife ime
kedu ife ime
kedu ife ime
n'okpuru mmadụ odo
ebere mmadụ ngwọ
n'okpuru mmadụ odo
ebere mmadụ ngwọ
n'okpuru mmadụ odo
ebere mmadụ ngwọ
onye ọkọ ọgwụ
ịbụ ọkọ ọgwụ
Henry Le
onye ọkọ ọgwụ
agasị moto sunne
onye ọkọ ọgwụ
anyị bụ onye ọgwụ
onye ọkọ 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 ọgwụ
eze ndị ya le
onye ọkọ ọgwụ.